radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanabyizweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka abavandimwe babo, turakira abari mu Burundi mu ntara zitandukanye bashakisha babo, bamwe bakeka ko bari mu Rwanda, bari mu Rwanda barashakisha babo bashobora kuba bari muri Uganda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Bubiligi. Ariko by'umwihariko turafasha umwana utaza havuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Uwunakira bwa mbere ni Maria Mukabagire, yari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Yaramaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, arashaka abavandimwe be babiri Gasangwa na Nabuyara, bashobora kuba bari muri Uganda. Mama wabo ni Merikuri, yaniwe mugore, papa wabo akitwa Kalipofore Gahuma. Lucia Mukabagire, ikaze kwijwi rya Amerika.
Nabashatse kera ndakubura nagiye abantu banyandikira kuri email sinkubone, ubu rero narengiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha, nabonye nimero zawe, ndi umubyeyi uba hano i Kigali Nyamirambo, ubu nyine ibyishimo biranyishye, sinzi ko mbasha no kuvuga.
Nibyo,
n'abantu banjye bari Uganda nashakaga gushakisha, nagiye mbumva ko kugasaro kaburaga.
Noneho urambonye rero, abo bantu ushakisha ni bande?
No mugabo witwa Gasangwa, ubwo nzizi na rimwe gusa, bahunze 60 barabana. Nawe numukecuru nkanje yitwa Nabuyara. Mama rero basiga ahantu hitwa Cyagwe muri Uganda, aza hitwa Masaka. Hanyuma rero nanjye aza kungera hashize imyaka 25. Ubwo rero ni iyo myaka 40 sina nabazi, ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga nti buriya wazabashaka mwamfasha kubashakisha, nkumva ko namenya ko bakiriho n'ukuri n'abavandimwe banjye.
None se Gasangwa ni musaza wawe?
Musaza wanjye dusangiye mama. Ise wabo yaramwirukanye araba musigira izira Masaka, arahashakira aranahabyarira, ntabwo yongeye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo. Nanjye rero nari i Burundi,
yego,
aza gushakisha nyina arambona. Umukecuru witwa Merikoria niwe mugore.
Aracyariho nawe?
Oya, twamushyinguye mu kwa 12 k'umwaka ushize.
Komera, Imana imuhire uko ridashira.
Narababuze kugira ngo apfa ababonye.
Komera.
Komera. Avugaga ngo usinza nababonye. Jyewe ndifurayi.
Komera mubyeyi, komera, ihangane. Ihangane, ndabizi kubura abavandimwe, ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be, ni ibintu bibabaza. Komera, Imana usengera kumva, kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ndahamya ko ntabwo hazabura mu Bugande, turumvikana cyane radio y'u Amerika muri kariya karere ka Zambarara za Masaka, turumvikana, ntabwo hazabura umunyarwanda uri Cyagwe watubwira niba azi Gasangwa. Gasangwa n'izina umunyarwanda yakumva karimenya, ndetse n'uyu murumuna wawe nabo nubwo gusa ari akazina bamuhimbaga, ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari Kigali, naho ngaho mu Mutara, no hirya no hino mu Rwanda baturutse Uganda, abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga. Nyaboneka ndabatabaje mwese, waba yarazi umugabo utoga Gasangwa, warutuye Icyagwe muri Kampala, natabare kugira ngo dufashe.
Se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya ba bari kumusaza witwa Rusiano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo banyamweru abana babiri banyamweru ba bene se wabo wabo bavandimwe banje
ayo makuru umpaye turayaheraho dukumangaho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya makuru yawe nituyamenya tuzayakugezaho nimba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda 30 gusa nibyo birumvikana ndagushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka 25 hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya ukoreshe ubabwire iki kuri ku mutima
akantu nababwira nuko nshaka kubona uwo musaza wanjye mfite ari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko batiho hanyuma nkazababona nigeze kujya Uganda ngarukira Kampala sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'uko nabanye nyina nkarinda niyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru imfura ya mama.
Urakoze cyane kumira tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije Pasika nziza ugira amahoro y'Imana
namwe murakoze mukuru witeka guhumugisha mwinshi cyane mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'Amerika ni Sadat Miburo ukomoka mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba ari muri Kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka 8 yaraburiye irengero
nari maze umwaka ndakurondera ndakwandikira ariho ni nimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari jana ngo kugira babimfashe isa nibuka message yigeze kwandika yuko batamhera wigeze usaba cyandamenya katari wewe kabisa
ehe wongo ntabwo ari jewe nkunda kuvuga kenshi ugize ndaneza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta mafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abateka mutwe n'abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko azakugeza ku ijwi rya Amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se Sadat Miburo noneho rero warashatse urambonye
yego kabisa imana ishimwe
none washakiraga amahoro
yego kweri ashana amahoro gusa nuko ayiwacu nusinopfuye akari amahoro kubera dusa n'abahabutse kweri umuryango nyine twarahitse turabura nyene cyabiba ngombwa nyine ko ndakorondera bwanda kwiture ndabe ko ari cyo wamfasha nk'uhora ubifasha abandi kabisa
umuryango wawe uvuga ko mwaburanye no umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
urumva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanje yarafise umugore afise n'abana babiri cyo gihe ni bibiri ni nko muri 2014 kuva icyo gihe gushika uno munsi sino kugira ngo baraha ntitwamenye irengero ryabo ntibasezeye gusa nyine twumva amakuru amwe ngo bari muri Tanzania abandi ngo muri Congo abandi ngo muri Australia umva nta makuru namwe dufise
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
umva icyo gihe babi Ngozi natwe twari Ngozi mugabo kujya nyene tugatemberanira gusurumva mu kugenda ntibadusezeye umwanya umwe twagiye twumva amakuru ngo bimukiye Bujumbura gusa ayo makuru ntitwayemeje neza kubera nta ruhamya ko ari dufise haciye iminsi nyene turarondeza Bujumbura batubwira ngo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri Tanzania gusa nawe ntabyemeza neza
umukuru wawe yitwa nde
yitwa Nduwayo Rajabu
nawe yaratuye Ingozi
icyo gihe yaba Ingozi
yakoraga iki
yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi
w'amakamyo cyangwa w'amamodoka mato
amato n'amakamyo umva yakora ibiraka nta sino vanga arafise umuduguyu gusa mahiyasi amakwasiteri umva yakora ibiraka nyene
uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Tanzania ni muntu ki
wo yabimbye yari mu byaranje ico gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mu byaranje wewe yari igeze kuba afisa makuru yaho hano muri Tanzania urumva wowe yabivuga kubera yamubaza nyene yamubaza makuru yaho yumva wowe atakeka yuko ari yo yaragiye mu bwabo nkito byemeza karivyo
naho se wakubwiye ko yagiye muri Kongo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he
nawe nyene no bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo nabantu bakunda kugana mu minsi yo kugenda bobo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza makuru yaho hantu kenshi kenshi urumva bashabakeka ngo yobariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa navyo ntituvyemeza cyane ko yani nta makuru tufitiye kwese
no muri Australia naho yabazaga makuru yaho
boba abo muri Australia nabo batubwira yuko yavuga yuko nawe nyene ngo azoja muri Kenya rero akavuga abo bo muri bakatubwira yuko yo baje muri Kenya akaca nyene aronka ubuhungiro muri Australia nyene akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyene babitubwira uko nyene navyo ntavyo tuzi kwere
ubwo buhungiro yaba yarabubonye muhe mwaka
oyibyo urumva ntavyo tuzi umva ubi ubabivuga bavuga yuko yoba yagiye muri Kenya akiyandikisha mu bantu boja muri Australia nyene akaronka nyene bakamujyana mu mpunzi nyene bisanzwe kubera kuva ico gihe agenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta mesaje nta kintu na kimwe ma Facebook nararondeye ndabura nta nkeka ta social media yose nararondeye ndamubura kabisa nta namwe tumutora
nta murundi muri Tanzania haba barundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri Tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nkuko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ku ntago duhashakira abantu kandi tugira imanda rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri Tanzania hari abarundi benshi
muri Tanzania hariyo novuga ko hariyo nabona ukwitwa imiryango narabasije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyene amakuru y'igahama baratubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino
none se muri 2014 ko nta ntugunda zari mu Burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
urumva twebwe navuga ko mu muryango wacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za Kenya arajayo akagaruka kubitayo nk'ameza ngaha akagaruka yari umuntu nyere mu majambo maka akunda nyene gutembera mu bihugu Tanzania arajayo yaranabaye icyo twebwe twumva twaranabaye no muri Tanzania urumva no muri Kenya ko yakunda no kujayo no muri Congo yarajayo yari umuntu akunda gutembera
yego
nta kintu na kimwe novango yoba yaragiye ngo ahunga canke iki
none Sadat Miburo niba mukuru wawe Rajabu Nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi rya Amerika yaba muri Tanzania yaba muri Congo iyi Congo yaryo yose Congo Brazzaville cyangwa se Repubulika ya Demokarasiya ya Congo cyangwa se niba ari muri Australia naho ijwi rya Amerika irahumvikanira niki ushaka kumubwira muri kano kanyu uramushakira amahoro
nokuri jewe niyo no menye gusakana hari icyo bagihagije je nk'umubyeyi wanje wewe ni wantera n'ikigongwe kubera mama wewe yaramuvuze aramumva ntako nubuje nubu aguma mbaza nta makuru anyumvira nta kirumva je umubyeyi gusa ni wanteye ikigongwe kweri niwe aramushaka gose yo tumamenya basekana hari avuga ati je naho nomenya ko hari iyo yoba ari hose gusa nkamenya kana hari kibazo nuko tutazi kana hari cyanke bagiye umuvu umujyango wose umujyango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yaravye nk'abandi bana ntavyo tuzi tukurumva niyo tukamenya ko yoba nahari gusa tukamenya taraha tukamenya makuru yiwe gusa ibyo birabihagije kweri
niba kiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho uvuba Nduwayo Rajabu akaza menya yuko murumuna we Sadat Miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane umubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya Pasika yo mu gusi mukuru wa Pasika. Ndagushimye cyane ko waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ngere nkwisegureho kuba warategereje igihe kinini amezi menshi ariko turakize tukugira nk'uko tubigenza. Ndagushimye cyane ko kuba wariteguye kuba waradutegereje ntitugutengushye, wakoze cyane kuza mu kiganiro.
Sawa sawa nawe murakoze.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2015 mu Burundi gihe habrizwagamo kudeta uwitwa Gabriel Mpawe nayo yatandukanye na nyirasenge ndetse na mushikiwe bashobora kuba bari mu nkambi ya Mahama. Gabriel Mpawe nayo batazira mufiri ubashaka kumoka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi zone Bukuba atuye muri Tanzania Ingara.
Yeno kuvuga twazimije abantu mu 2015 umujyango turatatana kugera isaha ntituzoba niyo baherereye, niyo mpamvu nanishye ku Gasaro Kaburaga kugira ngo mudufashe nuko twumva mwami mufasha abandi.
Abo bantu mwaburaniye hehe?
Mu 2015 murabona kujya kudeta ya Nkurunziza yabaye abantu Masenge mushiki wa papa ndetse na mushikanje baja muri ntuze mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi. Uwo mushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyine Masenge ntibasubire kuvugana. Harabaye igihe kimwe jewe baramfata ndafungwa nyine mu iyo maandamano maze gufungwa nongeye ndataha abandi barahunguka turategereza ko nabo bataha turabura. Rero kugira isaha ntituzo baherereye niyo mpamvu twariho turarangisha abandi baratashe babanaga mu Rwanda twategereje ko nabo bataha turabura sindire iyo bari niyo mpamvu twabaza.
None uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Ahimpere Yeroza.
Naho se mushiki wawe yitwa nde?
Yitwa Manirambo na Derahidi.
None se abakubwiye ko bari mu Rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe? Bari mu nkambi ya Mahama, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Bugesera sahandi hantu hatazwi, bari ihuye? Se bakubwiye ko bari hehe?
Ni kuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya Mahama kubera ko umushikanje yari yajanye na mubyaranje yararongowe ku yindi mugabo nyene yitwa sinzi nkayo Faransa, bari babanye ni wacu nyene muri zone Bukuba. Ariko wewe umushikanje je naje kuji Kigali mvuye muri gereza y'Ingozi nahageze turavugana kuri telefone ngo nyine kubera nanjye nari naje mu Rwanda tabya ngombwa fise nandoro banduka bamfata baranahandi Burundi ntitwasubire kuvugana ni nimero zabo nyine zose zanduruka ziragenda ntitwasubire kuvugana nabo.
Uri intwari wa warambutse ujya mu Rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe?
Yego ngeze Kigali aho muri Bugesera mayange baramfata baramfunga baca bansubiza iwacu ku mupaka nshasubiye Burundi twaze kuvugana nabo nimero za cyedi zimangana kubera ama SIM card bace bayatwara abanyarwanda nyene. Bica birangiye soje kuvugana nabo ni isaha nta kuvugana nabo.
None se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu Rwanda bakagaruka i Burundi nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwire aho mushiki wawe ari, aho nyogosenge ari? Mahama nubwo bwose ari nkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye, barakundana, barafashanya. Ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya Mahama ndavuga Ahimpereye Rose cyangwa se Manimbona Derahibi, ndahamya yuko hari abantu bazabamenya. Nta bantu baguhayaga kuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya Mahama?
Nabandi Barundi nyine bagenzi biwe,
yego,
bo mu iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye bari babazi. Batubwiye yuko babashize ngaho muri Mahama mu ngabo bavuga yuko bari bafise gahunda yo kuba ngo bogira gute. Twumva ko bavuga bafite gahunda ko ba ngo babajyana ngo hanze ku muduga kubera uwo Masenge yavuga ko afise ingwara niba ari hasi Masinzi. Ko nabyumva babivuga, ntabuhamya bwabyo no mfite ko byo bari byo kubera ko nta namba yabo nyizi nabigeze baduha kugira ngo tume tubakurikirana kugira ngo tumenye uko bari cyangwa batagihaye.
Nkuko nabikubwiraga ijwi ry'Amerika irumvikanira mu nkambi ya Mahama, irumvikanira mu duce twinshi tw'u Rwanda, aho baba baherereye hose. Iyi nkuru za y'urukundo yawe wowe Gabriel mpawe nayo bazayumva. None wabaha makuru y'abandi bo mu muryango bakiriho, ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo ubahe ikizere nabo cyo kubaho, bumve yuko hari bene wabo bagifite mu Burundi cyangwa se ahandi hose, ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho bene wabo bo mu muryango?
Uwo masenge yitwa Himere ya Roza, mwene wabo yitwa Neta, yarapfuye ntakiriho, yakwa kwitaba Imana ejo bundi. Mwene wabo yitwa Maria ariho, papa ariwe yitwa Miguro Farasko Batazira Chakweri ariho, musaza we kandi yitwa Mwera Miguro Rumoka ariho, musaza witwa Bigirimana yarapfuye ntariho. Ubwo ni kuvuga bose abahari baho nta kibazo dufise isomo ryo kumenya iyo baba baragiye, ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo, sindi niba nabo umuntu twogira kugira ngo umuco mubananye nabo mubaturonderera.
Yego rwose, boneraho ako karyo nabo ubashakishe, ni bande bitwa bande?
Uwo bita Uwizeyimana nawe ene yarazimye tudi ari bavuga yuko bazimiriye ngaho mu Rwanda muri Nyiramatuntu, ni yari umuhungu wa Bigirimana, n'umusengeza na nyine w'uwo Roza. Nawe tudi yaherereye ibintu by'umuryango wumva biriko biragira gute, biriko birasanzara nk'itubi ukuntu bimeze, kubera abo uwo niwe mukuru ntibabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango. Twashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango murondera kugira ngo agire icyo dufashije.
Gabriel mpawe nayo batazira mufyiri, urakoze rwose, uri n'ubuhungu wa Miburo batazira Chakweri nabifashe. Wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuri uyu munsi wa Pashika, tukaba twizera yuko ababuze nabo bari buzukane na Yezu bakagaruka mu buzima bushya. Ubwo rero nawe ukomeze usenge, kandi ndahamya yuko abantu bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bazadufasha nabo kugira ngo tushobore kugera ku bavandimwe bawe. Ndasaba cyane uwitwa Rwanda n'umucuranzi wo mu nkambi ya Mahama akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi ry'Amerika, nawe ashyireho ati kugira ngo adufashe kubona abantu bagutumenye amakuru yawe. Abo mu nkambi ya Mahama nabo mbifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza. Nawe rero Gabriel mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa Pasika, kandi ngushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze cyane, Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihari kuwa muri sanga turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 na kane. Umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 yahungiye muri Kongo ari kumwe na nyina, ariko se yasigara mu Rwanda igihe inkambi zasenywaga mu mwaka w'1996. Ari mu nkambi ya Kanganiro Iwuvira, hashize amezi 8 yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko atazi aho akomoka. Emile Sibomana yahamagaye ijwi ry'Amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi. Sibomana atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, akagari ka Nyamirama, umudugudu wa Cyananoga.
Ari abana ndi gushaka kurangisha mbo cyane nzi kwaje gato amatangazo y'abana bashaka abana bo gora abana nyina babo yora nkafite abana bari shakurangisha
mhm
ah umwana umwe turabana hano
yego
itwa Venusti
yego
ubwo rero umuhungu yaburanye n'ababyeyi be n'imyongo 94
yego
ndo barahunganye bajyana bagera muri Congo ubwo rero bakenye amakambi n'imyongo 96 agatwara n'ababyeyi be barahunganye akara hunganye na nyina na mukuru we na mama we ah mushuki we na mukuru we na nyina ni bawe barahunganye ariko yambwiye ko ise yatugize hunga ariko umwana akaba atazi ngo yavukiye mu Rwanda ntabaga navukiye ubwo rero n'unyemereye sinzi ndi n'ikitanga no mwagara kizoya tukazahaye tukashaka kizoya na abantu bende mwakiye n'abamenya
rwose ibyo ngibyo nibyo dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwire amakuru yose y'umwana dufatanye turebe ukuntu twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwire amateka ye yakugezeho ate yageze iwawe ate yaje ate
umwana bo tumaranye n'amezi ajya mu 18 we yatahutse ndetse yatahutse muri bara abaturuka bajya batabakaga muri Congo ubwaraga nyine akimutoho agenye mutoho nyine ngo naze kugafata nyine nk'umwana wanjye mbo turabana hano ariko mbona ari umuntu ushobora kuba yarwaye poroma kuko nubwo ndakunda kuvuga amagambo menshi
ese
byanabimera agahinda cyane nyine agahinda cyane nange bitewe n'uko nge ndi mukuru mfite imyaka 53
yego
ukana nyine ko hano narahungiyeyo ubwo yambwiye amateka ye ndavuga nti ngiye kubyo uwashakisha uwabashakisha ntakunatahura mbese abo bagenzi bene wabo ntasoko n'abatuye bushya ntatekereje ndavuga nti uwabashaka wenda kujya mubimfashemo
uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gushima njyewe nkunda gushima abantu beza uri umwe muri bo kubona warafashe umuhungu na mukuru ukabwuti mufata nk'umwana wanjye kugira ngo umufashe kandi ugashobora kuganira nawe ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo trauma uvuga koko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabwo ibavamo ku buryo bworoshye ukomeze umube hasi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa Venusiti nta rindi zina waba wibuka
yitwa Minani Venusiti
hari umuntu yaba yibuka izina muri base cyangwa abanyina nta kintu yibuka
aha yibuka nyina ramwibuka naramwibuka namushikiye namukuru barahunganye nabibuka
ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde
ise yamwibuka yitwa Shumbusho
naho nyina
ile yitwa Mukandukeni
naho mushikiwe
mushikiwe yitwa Mukaro mukuru we yitwa Mariko
babaga muri henkambi
Kanganiro iyo handa bagihubira
none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi ni iki cyatuma n'abantu bamwumva bamumenya
rezo ntago urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite imyaka nko muri 4
takunyuze
cyo muri 5 rege ntabindi yibuka byinshi n'ubu ndakunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko yego
rege no kujya ucuze n'amatangazo rege ninge nakunze kumukorosa cyane kuko akomeye ko ngo byarangiye mutima nivuna mutima nizora abahungu bantu bari bane inshingano zanjye n'izindi kintu nzazikora njye uko twahuye ntabwo ubizi kandi imana ishobora kuzabidufashamo
yego
none ngibera amari kuvuga ko ntampamagaye umuhahoreye cyane ndabishimiye cyane
urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa Pasika utumye tukugeraho vuba uri murakora igikorwa gikomeye none birumvikana ko umwana atibuka byinshi ariko aribuka kose Shumbusho we ategeza ahunga ko yagumye mu Rwanda ariko se aribuka gace ku Rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba cyangwa irengero bwanjye
ibyo ntabwo yibuka ntabwo yibuka ni amazina yake amazina ya nyina amazina yo mukuru we n'umushiki we barahunganye ariko ndakubwira ngo nibuka gato yagaho mu Rwanda mbo aya ntabwo byuka
uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu nuko abantu bahunze muri 94 abantu bahungiye mu Rikivu yepfo n'abantu bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda
n'izagitaramaza
na za Gikongo na za Cyangugu abo ngabo nibo bihinze bagana aho ngaho mu majyepfo ya Zaire
uyu mwana ari kinyaka kongeraho nuko atahuka yavuye mu cyo za amashyushyu
yego
uko yagezeyo ntago abizi
birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse barakomeza banyirizo za Nyangezi barazamuka banyura za Warikale
nanjye niho nari ndi abantu b'abanyangezi cyane nyine arabacyurutse bari muwasazuba bajya muwenjyanabanyangezi
yego urumva rero kugira ngo uzamuke za Warikale hanyuma unyure za Sakeuzi uzibone imasisi biroroshye cyangombwa nuko uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi nunge ndibutse abumva ijwi rya Amerika kuri umunsi mukuru wa Pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa Venusity Minani n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 30 akaba afitwe n'umugiraneza utuye igatsibo umwana akaba yarahunze atazi neza yarahunziye muri Kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we ise shumbusho agasigara mu Rwanda haba Bugesera haba Kibungo Bugesera ako karere yaba Gitarama se cyangwa yaba Butare cyangwa Gikongo cyangwa Cyangugu ya kera turi muri 94 waba umugabo witwa Shumbusho wari n'ubu ukiri mu Rwanda umugore we Mukandekezi akaba yarahungiye muri Kongo 94 akajyana n'umwana we Venusity Minani ndetse akajyana n'undi muhungu witwa Mariko n'umukobwa witwa Marceline ababumva bakabamenya kumenya ko babanye mu nkambi ya Kanganiro hafi ya Uvira abo ngabo badufasha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na Emile Sibomana bafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya Mutobo agarutse mu gihugu cyamubyaye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we abantu bakumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga wabikomojeho wavuze uti umwana uramure bugasanga afite toroma n'impamvu niyemeje kumushakira umuryango kugira ngo mufashe kwiyubaka ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate niki cyabiguteye niba ushobora kubidusangiza kugira ngo ufashe nabandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu
neza nsanzwe nigira nsanzwe ntarewambe ntafashije kandi amateka muri Kongo nange nabayeyo ndahazi nzeko abantu benshi bagiye abona n'abantu babo nemo nange ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twaraburanye kugeza 2005 ubu mbere nkabona nabifatiye hamureze kuko nange ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'abahuriye muri za Kongo ariko ntazi ntibyagenze bite
komera none umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe
no umuryango wanjye ureze njye nahungiye Bukavu wahungiye Goma ariko ntabwo naje kubimenya naje kubimenya nyuma amezi abiri na 2023 nibwo naje kumenya ko ariwe warahungiye nabwo mbibwiye n'umuntu ubwo rero kugeza n'isaha ntabwo namenya ngo barapfuye bari hose ntabwo mbibwiye
umugore wawe uyitwaga nde abana babitwaga bande kugira ngo wabumva amenye yuko bashaka uhera ku mufasha wawe
umugore wanjye yitwaga Uwizeye Imana Florence
yego
umwana wanjye yitwaga Nyirarukundo bakunda kumwita Rushinyika bakunda kumwita nkamba baba barahungiye umugore wanjye naje kumenya amakuru nyuma y'uko ndetse nabanje kubibaza aho bitaga za 18 muri Masisi ubwo naje kumenya ko arabaza gutyo
ayo makuru wayamenye akubwira kuba ari muri Masisi wayamenye ryari
ayo makuru namenye muri 2015 nibwo naje kubimenya ubwo nanjye mbibwirwa na n'uwari mukuru we bari barahungaga niwe yambwiraga ubwo nanjye yambwiraga mba hanze nawe mu Rwanda akivugana kuri telefone ugiye kongo mwe twaje kubona namazi kumaze bitewe nuko nanyi naje gutanyuma yao
hanyuma na nubu ntago urashobora kubona umuntu w'imasisi wa wagufasha kumenya niba ariho bakire
oh ngirabona ko nabanye makuru nyine nkiri hanze ndari gushakisha mu shi telefone wabona ngiye nabagaza cyashaka
yego
awo nshaka mu shi telefone ndashakisha wapi ndagura burundu
uko biri kose imashisi naho turahagera turumvikana ariko dushobora no guhamagara tuhafite abantu hari abadepite b'abanyekongo tukunda kuzana mu biganiro hano hari n'abantu muri societe civile bakunda kuza mu biganiro hari abanyarwanda hari n'abanyekongo bose abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo ndetse nibaramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko Florence Uwizeyimana ahadi hafaho ndetse n'umukobwa wa Nyarukundo yabaye mukuru yarashatse ubwo rero bazamenya yuko Emide Silomana ari wowe mufasha ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe mutware niko babyita mu Rwanda niwe mutware w'urugo wagira kanunu kaho baherereye yatubwira kugira ngo tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranwe n'akababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye kugira ngo nawe bigufashe kwishima hari n'umuministre dukunda cyane ukomeye ahungaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe ministre w'urubyiruko yitwa utuma twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1998 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 2 yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi mushiki we Musabuwera Janine avuga ko base wabo bashora kuba baza hwara ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira Musabuwera era hatuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rushaki akagare ka Karurama mudugudu wa Rumuri
amakuru nabonye cyangwa nubise ko mwashakishije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu na zibasaba nuko niyo mpamvu rero igeze aho kugira ngo mufashe
none umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute
umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara
yego
yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana hanyuze imyaka 2 niba atari 3 intambara iratera
abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande
ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakazihisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura internet ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe itwagize amahirwe yo kwiga wenda ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nabo bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana babisha amakuru muri maji
none se ni musaza wawe rero yitwa nde
yitwa Bizimana ka muntu ariko makuru baduhaye bunga badata bacu iyo ngiye aho yageze bamwita Francois ariko nayo mazina yose Bizimana ka muntu yandi arajana mwanditse kuko hari gihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko nubundi yandikiranaga nabo handitse ayo mazina yombi Bizimana ka muntu Francois
kuki batabemerera kumenya makuru ye nimba bo bayazi
amakuru ye barayazi ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikidishi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo izafasha niba biri bunakunde rwose Imana inazunge nabyirukansemo cyane njya no kwa Monsenyeri se mwafashije abandi ko baboneka kwa bahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi kinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikidishi nyuma twe dukeka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibicubuke n'ibici tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu
ariko se nyina aracyariho
papa yarapfuye mama ni wukiriho
mba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishura atagononwa ubona guri sabuna atagononwa ubona hari cyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama fati pariho na cyo mamazi ubwo ni nkanje urimo muri abo bana be ugerageza wenda shakisha ariko mama na makuru afite nacyazi kizatazi nange nakabaye ndiza ariko nacyazi
uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba Francois kwa bariho ni bandi ndavuga bakuru be cyangwa se bashikibe abo muvukana
abo tuvukana hariho Ndayisenga Francois nawe hariho uwa Mahoro Alfonsina bashikibe n'ubundi bato n'Uwineza Rasheri nukuvuga ngo uwo muhungu wacu nuwa gatatu kuri nge nuko bikunza akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni nge mukuru we n'umurikiri wo ngo Ndayisenga Francois hagakurikiraho uwo muhungu wacu
mwese nta makuru ye mufite
nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto tukayabona ngo naca abaye ngo baramuvuye ngo ubune n'abazungu bamujyanye bambaranjije kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo hazaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo nubu ngo tukurwo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone ikibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda tumenya ko turiho tukumva ari uburyarya
icyo gihe agenda afite imyaka ingahe
agenda ndakeka ko yari afite imyaka 6-7 inara muri 90 urabona ko yatangiye muri 90 muri 90 hari hashize imyaka 3 niba atari 2 bamujyanye muri 90
igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe
igihugu arimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rukakura nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi n'umufamiye yandikirana na ganazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu Bubiligi
uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza amakuru ya musaza wawe mbere yuko mwishakira mu Bubiligi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde
uwo data wacu yitwa so muhangi Wereni
bwo mumaze iyi myaka yose irenga 30 mutaza makuru ndi muvandimwe wanyu nza bafasha mbishyizeho umutima kugira ngo mumubone niba Francois akumva nina mubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima ikiri ku mutima w'umuryango muhamakuru n'umubyeyi we mubwire icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe ngutanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
ngize amahirwe cyangwa n'Imana ikadufasha byibuze te akamenya ko umuryango we uhari akamenya ko abazeyi be bahari nubwo papa we yapfuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya nituza amakuru ye nawe naza amakuru yacu ibyo bamubwiye nabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kivishe inyuma batata bacu bakatima amakuru niba baranatwanze reka mbikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza kubabaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu zahereye aho baranatwanga ubwo rero Imana ibyumve inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we kuhari amenya n'amakuru nyayo nicyo ntifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we ari avugana nawe cyangwa tuvugane nawe twe tuvukana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'Imana nsenga ndasenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango w'uhari
Jeannine Musabu wera ndakumva ikifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzashyira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza wa Pasika
Agasaro Kaburaga
nkuko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na Wereni cyo muhangi ni se wabo wa François Bizimana atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuma umudugudu wa Ruhashya
Hello
oui mwiriweho
yego muraho
murakomeye
Yego
ni tumuhangi were ni tuvugana
Yego
Jewe ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
Yego
ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
Yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa Bizimana François
harayo mperuka hashize igihe kirekire
amakuru ufite kugeza ubu nayahe ari hehe
yabaga muri Belgique kandi hashize imyaka irenga 5 duheruka kugirana contact zanditse
yego
ariko zageze aho ahagarika contact natwe ariko ubundi ninge yanyuzaga ha makuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ariko byageze aho birahagarara
ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite
nta makuru mfite nagerageje gukorana n'umupadiri witwa Tissien aba i Buruseli kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone nibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga 5
atuye i Buruseli mu Bubiligi impamvu z'amakuru ye nuko bamwe mu muryango we barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
wabuze impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze bategeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho naho ari
ngo impamvu ntabwo napfa kuyimenya kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara
yego
ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe ari muri family adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite en charge yagiye kwibana ni agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we. Bigeze aho rero tugerageza iyo ubwabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famille adoptive. Nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya, ariko bigeze aho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru. Naho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya.
Ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi, bazi uko umwana ari mu Bubiligi?
Iyo barayazi. Ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye. Ariko haje kuzamo ikimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango.
Yego.
Umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize.
Niyo mpamvu nguhamagaye, kubera ko hano ku bya Amerika dukora nk'abantu bahuza imiryango. Iyo tubonye akantu katarimo kumvikana tubaza impamvu gahari tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza. Kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha, mpita mubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo. Niyo mpamvu nguhamagaye kandi ndagushimira ko wanyakiriye. Ibyo ngibyo, iyo makimbirane yatewe n'iki? Yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe, cyangwa se ari ubwo gufasha wowe ntubaha ubufasha? Icyateraga urakibonye, urakivumbuye?
Icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo, ba umuryango wacyetse ko ashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho. Icyakabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu Bubiligi, byitwa ko yagiye kwibana akava muri famille yari yaramwadopse. Bo bagakeka ko afite ubuzima, afite imibereho, kandi nka famille ikennye. Bati kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto, atubwiye amakuru yose, direct, icyo bita communication direct.
Yego.
Bati kuki yaba yanyura kuri onkere we, twebwe nta tuduhari nka bashiki be, bakuru be, mama we, twe ntatwihera amakuru direct. Ndababwira nti ariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu Kinyarwanda nkoresha n'abantu barabasobanurira akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka, kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famille, narazibahaga amafoto yashyiraga ku rubuga akayohereza, narayabashiraga tukanabiganiraho. Nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya mfite, banga kubyumva. Noneho nyuma avuye muri iyo famille adoptive niyongera kuduha amakuru, nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara. Noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha, umwana muracyari kumwe nawe? Atoya yagiye kwibana, ni mature enough, yagiye kwibana, afite uko abaho, ubwo n'ubuzima bwe buri prive, ntawe ubwivangamo. Noneho ndabasaba ndese mushobora kutumenyera adresse ziwe, noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagira na contact direct. Nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye Buruseli, yarigaga aba Buruseli, muha contact nabashije kumenya nahawe na famille adoptive. Noneho aragenda ashaka contact, abona nimero ya telefone, arayihamagara ngo baravugana. Bamaze kuvugana bahana rande kuko azajya kumureba aho aba, kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba, ko ari ukugira ngo famille igirane contact nawe. Amusabye rero ko babonana la seconde fois ngo nibura mugereho imbonankubone. François ngo arabyanga, aramubwira ngo ari kubundi murashakira iki ngo kuko ushaka kubonana nanjye ngo ntabwo mbishaka. Ahita akora kupire ya communication. Yes, uwo mupadiri agira ikibazo ntiyongera kugirana contact nawe, birahagarara. Ahita anyandikira email amenyesha uko byagenze, kuva ubwo nta yindi contact nongeye kugira. Iriya Prigo Senka,
ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije Pascal nziza.
murakoze murakoze Venuste Imana ibaho umugisha namwe kandi byadufasha tugize contact n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihu cyajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukabashima Imana n'umuryango ko byatunezeza twese
Agasaro Kaburaga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko François Bizimana yavuye mu Rwanda ajyanwe n'ikigo kitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro muri commune Sake yahahoze ari muri prefecture ya Kibungo ari mu Bubiligi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gitaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe
turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu inkambi ya Lac Vert mu nkengero z'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Zaire yarashenywe nk'izindi abari bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu Rwanda abandi bararorongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa Rubanda Nibabistraton yaragenza agerikatanga aratura hashize imyaka 18 nta makuru ye umuryango we uri mu Rwanda ufite uwabereye se wabo ukurikiye Yezu Jean Felix aramushaka atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ugushaka Gasaro Kaburaga akaba ari data wacu witwa Rubanda Nibabistrato akaba mwene bimaze iki na kana kuze Esperance bavuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
mwatandukanye gute byagenze gute
ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya Lac Vert tugeze Isake niho twatandukaniye twe twakomeje awe niho twahise dutandukana ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya Lac Vert ubwo ntabwo twahise tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri Seyiseri muri bibiri bwatugeze muri 2008 ariko bugaragara ko yabwanditse muri 2025 kuri 2025 z'ukwa 12 bigaragara ko ari nandi matangazo ashobora kuba taratugezeho bitewe nuko we yari umuntu usobanukiwe byigaragaza ko yari ari ikatanga igatanga muri munara ya gatanga muri Congo Kinshasa muri komine Kabaro na Karitsingwana gare ubutomene
none se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CICR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute
yego uwitwa bakuru Jean Bertrand Kimasi hari impapuro CICR n'undi yazanaga n'ubwo butumwa bwabagabuje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twigeze tubona cyuko wenda yaba yarazibonye
uje mu kiganiro Gasaro Kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki
Rubanda nibabi niba koko utwumva ukabukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizi ko dugukunda abana wasize ari batoya abari ubereye umubyeyi babo twitaga bamuze ba Chantal ba Valentina na bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha katuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya Congo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro namwe tubashimira nka Voice of America kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze
urakoze nawe kandi nkwifurije Pasika nziza amahoro y'Imana kiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 7 3 4 6 0 nongere nisubiremo 00 1 2 0 7 7 3 4 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.